bam emakhaya. Sisiphini sabuya kwakhona ninqubo yethu ethi nali ibali. Ibali lethu namhlanje kaloko linguthukile ogezayo. Bantwana bam, kokho umfana omncinci ogama linguThukile. Wayehlala kunye nomama wakhe kundlu encinci. Babehlelekile kakhulu. Imali ke yayisenziwa ngumama wakhe wayifumana ngokuthengisa amaqanda ebekwa zinkukhu zakhe. Wayesonqene kakhulu uThukile ungekho nto ayifuna ukuyenza. Wayehlala emthunzini xa kushushu, ahlala emlilweni kwimozulu ebandayo. Umama wakhe wayengamceli nokuba makamncede nakweyiphi na into. Ngenye intsasa yangomvulo wayenomsindo kakhulu. Wathi wathi umama wakhe, "Thukile, ukuba uphakama uyokufuna umsebenzi ukuze ube nokutya, kuza kufuneka umke kule ndlu ubomi bakho bonke." Yamkhathaza loo nto uThukile. "Kumele ndenze into." Ngoku umama wam uvakala enomsindo kakhulu. Watsho uThukile. Ngolwesibini ke waya kwifama engapha kumlambo yokhangela umsebenzi. Waze umfama ke wacela uThukile ukuba amlungisele ucingo lwakhe. Ngokwenzi lo msebenzi wahlawula nje iinkozo ezimbalwa ezinombala wesilivele. UThukile ke akazange abe nemali ebomini bakhe. Wazibamba ezo nkozo zemali esandleni sakhe, wamane ziphosa phezulu nasezantsi ukuze azibone zimenyezela elangeni. Kodwa wathi phambi kokuba awele umlambo, zabe sele sezilahlekile ezo nkozo zemali ebantwana bam. "Thukile," watsho umama wakhe akufika ekhayeni lakhe, "bekumele uzifake epokothweni yakho ukuze zikhusele." "Oh, ndiza kuyenza loo nto kwilixa elizayo, mama." Ngolwesithathu ke wavuka kwakhona uThukile. "Ndingakunceda kwiinkomo zakho?" wabuza komnye umfama. "Ewe, ndiza kunika ijagi yobisi ukuhlawulela umsebenzi wakho." Ekupheleni kosuku ke wamnika umfama ijagi yobisi. UThukile ke wayithatha ijagi yobisi wayifaka epokothweni kwibhatyi yakhe njengoko umama wakhe bemyalela. Lwachitaka ubisi endleleni lwaphela kwijagi phambi kokuba ke bantwana bam afike ekhayeni lakhe. "Uligeza uyazi uThukile, bekumele ijagi yobisi uyibeke intloko kuwe," watsho mama wakhe. "Phulaphulani ke bantwana bam," wathi nokuphendula uThukile. "Kulungile mama, ndakuyenza loo nto kwithuba elizayo." Ngolwesine bantwana bam uThukile waya kumama wayesenza iyogathi. Wathembisa ukuba ke umama lo uza kumnika iyogathi ukuba umncedisile. Ngaloo mini ke uThukile wayithotha iyogathi eyayifakwa kwisingxobo seplastiki sisongiwe ngelapho. Waya naye ekhayeni lakhe eyibeke entloko njengoko umama wakhe wayemyalele. Kodwa ke wathi efika ekhayeni lakhe kwabe sele kusele intwana nincinci kwisingxobo. Enye ke yabe ibambelele kwiinwele zakhe enye ichithakele. "Oh, andiyazi uba ndingakwenza ntoni, uligeza lo mntwana Thukile," watsho umama wakhe. "Bekumele mntanam uyibambe okanye uyiphathe ngobunono ngezandla zakho." "Oh, kulungile mama, ndiza kuyenza loo nto ngexesha elizayo." Ngolwesihlanu ke bantwana bam, wavuka wahamba kwakhona uThukile kwesi sihlandlo wasebenzela umbhaki. Umbhaki wayengenayo into yokuhlawula uThukile ngaphandle kwenja wayenayo. Wathi wamnika yona ngeenjongo zokumhlawula umsebenzi wakhe. Wayithatha ke uThukile inja wayifunqula ngobunono eyibeke apha ezandleni zakhe. Nantsi ke indlela athi mandikubambe ngayo umama wam. Ngexesha nje elifutshane yaqalisa ukushukuma inja, ikhutshuza yaqalisa ukumkrwela kabuhlungu bantwana bam. Kodwa kwanyanzela ukuba ayiyeke ihambe. Umama wakhe wathi kuye xa ifika ekhayeni lakhe, "Oh kodwa Thukile, uligeza ngokwenene. Bekumele ufake inja intanjana apha kuye entanyeni ukuze ke uyiyeke ikulandele apha ngasemva," watsho umama wakhe. "Kulungile mama, ndiza kuyenza loo nto ngomso." Wavuka kwakhona kosuku olandelayo yayingumgqibelo ke bantwana bam. UThukile ke wayokusebenza esilarheni kwindawo yenyama. Kwesi sihlandlo ke bantwana bam wahlawulwa ngenyama. Wayithatha ke inyama leyo wayipophelela ngentambo wenza kanye njengoko umama wakhe wayemyalele. "Oh," wayirhuqa apha ngasemva kuye wathi xa ifika ekhayeni lakhe inyama leyo yabe sele yonakele. Kweli thuba ke umama wakhe wayenomsindo kakhulu. "Hey, ndiza kwenza ntoni kodwa ngawe Thukile?" "Ngomso icawa. Sinekhaphetshu kuphela ukuba sidle isidlo sasemini sangomso." "Oh, usisidenge Thukile. Bekumele uyiqwayile emagxini akho le nyama." "Kulungile mama, ndakuyenza loo nto kwithuba elizayo." waphendula uThukile watsho. Ngomvulo ke bantwana bam, wavuka kwakhona uThukile wayokusebenzela umntu owathi wamhlawula ngedonki. Kodwa nangona uThukile wayenamandla, kwasokola esokola kodwa egqibeleni bantwana bam walibeka emagxeni akhe idonki. Kanye ngalaa ndlela ebeyaliwe ngayo ngumama wakhe. Waqalisa kuhamba ecotha esiya ngasekhayeni lakhe. Endleleni eya ekhayeni lakhe ke uThukile wadlula kwindlu ekwakuhlala kuyo indoda esityebi. Le ndoda ke bantwana bam yayinentombi enye kuphela. Yayintle kakhulu. Kodwa iminyaka ngeminyaka yayizange yathetha nelinye ilizwi. Yayingazange ihleke ebomini bayo. Ugqirha wathi ke uyakuthi ukuze akwazi ukuthetha kwakhona kubekho umntu okunokumenza ahleke. Le ndoda isityebi ke yayikhathazekile ngentombi yayo. Yayisithi ke indoda enokuthi imenze ahleke angayivumela ukuba itshate intombi leyo yakhe. Intombazane leyo intle ke yayijonge ifestile kanye ngelo xesha kulo uThukile ebeke idonki emagxini. Imilenze yedonki yayilengalenga emoyeni, nto leyo yayibonakala ihlekisa. Apho ke yathi yadubulaka intombazane yahleka. Ngokukhawuleza ke wakwazi nokuthetha kwakhona. Yonwaba indoda esityebi kwaye yasigcina isithembiso sayo. Wathi intombi yakhe kunye noThukile bangatshata bantwana bam. UThukile ke waba yindoda esityebi ngenxa yobuluthuluthu bakhe bokuba wathi bathwala idonki emagxeni akhe. Kususa loo mini ke bantwana bam uThukile wahlala kwindlu enkulu nenkosikazi yakhe kunye nomama wakhe wayengazange aphinde awubone umsebenzi. Kwaye uThukile akazange aphinde aphathe izinto ngokwakhe kuba kaloku wayetshate intombazana yomntu osisityebi, babefumane yonke into. Sukile esiphelweni ke sebali lethu lanamhlanje kunali bali. Akunyanzelekanga ukuba ulindele ukumamela amabali enali bali kunomathotholo kuphela. Unakho kaloku bantwana bam ukufunda amabali naxesha liphi na ufuna. Ukuba ufuna amabali amaninzi okufundela umntwana wakho okanye bazifundele, ndwendela unalibali.mobi kumfonofono yakho ephathwayo. Yazifumanela kaloku amabali amaninzi ngokolwimi lwakho simahla. Ungazifumana ke nezishwankathelo zenalibali namabali kunye neenkqubo ezinomdla rhoqo kwezi ndawo zilandelayo. NgoLwezibini kwiphepha iDispatch, iphepha laseMpuma Koloni. Kanti ngoLwezithathu kwiphepha iThe Times laKwaZulu-Natal, eGauteng naseNtshona Kapa. NgoLwezine kwiphepha iHerald laseMpuma Koloni. Sifine sibone kwakhona kwixesha elizayo.